Nuye kubaha ikaze mu kiganiro Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru mu wa muri benshi nicaye ku radio yanyu muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi mwumva ijwi ry'Amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Byose byatangiye uwitwa Hategekimana Vincent utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi ry'Amerika ashakisha mushikiwe w'Imana Selina babunanye mu mwaka w'1994.
Watangukanye mu 1993 we yabaga kwa marume ni kwa posiani ikarafa noneho tuje guhunga we ahunga turutse Karama aragenda natwe turahunga turatatana noneho tuza kumva yuko umukobwa yaba arageze muri Congo aho bita Bukavu noneho rero turategereza turaheba.
None se ninde wababwiye ko yageze Bukavu?
Munatuma kwa Zukavu ni umuprofeseri wabaga Ikarama mu mazu ya marume ari we wari umuprofeseri.
Uwo ni umuprofeseri wamwigishaga?
Yaramwigishaga.
Ku buryo bishoboka kuba ari we bajyanye?
Oya, ntabwo ari we bajyanye ahubwo we baje guhurira I Bukavu ngo agaruke kurira icyangombwa mu Rwanda kimuhesha uburenganzira kugira ngo abo bamuhe akazi kuko nta kibazo aba arakoze mu Rwanda kuko abantu benshi bari bakoze ngo zimusige mu gihugu. Rwangombwa koro kwangwa muha kazi ari uko buri muntu wese aho yarari azana icyangombwa. Bahuye rero ahita amubwira ati nibyo ugiye mu Rwanda uzajye hahandi iwacaho nabaga banshyirire ino myenda babwire ko ndano muri Congo nibaguha ubutumwa uzabunzane mbwire ko bari.
Hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mubwire ko muri amahoro?
Twamwoherereje ariko umuprofeseri ntabwo yagarutse. Yaragiye ageze iwabo ngo asanga ngo hari intambara ngo aho bari ngo asanga ngo bari. Ubwo rero dufite yamuhaye imyenda dusigaragaza twezaga yuko twari tuyizi izatubera ikimenyetso ko ngo ari we babonaga. Umuprofeseri wo nawe ntabwo yongeye kugaruka na mushiki wanditse nongeye kumubona ubwo byabaye ngombwa ari uko twajya ku ijwi rya Amerika tukasa umushaki.
None Hategekimana mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe?
Yigaga mu wa gatanu mukuru ntabwo usobanukiwe imyaka yari afite. Yarageze mu gatanu mukuru.
Wa gatanu mukuru mu ishuri rihe?
Yigaga kuri Centre Bernadette hari Isaac.
Wari ukiri umwana birumvikana ariko iyo warebaga mushiki wawe mu maso wabonaga ari umukobwa ubyibushye unanutse utohagiye wabonaga ameze ate? Wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima wamubonaga gute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga?
Yari umukobwa munini uringana utari muremure utari na mugufiya w'inzobe mwiza cyane ufite amaso meza. Yari umukobwa w'inzobe mwiza ufite ijuru ryiza amaso meza umukobwa mwiza rwose.
Uko amubonaga wabonaga hari ikintu cyamuhindutseho ku mubiri? Ndashaka kuvuga wigeze ukeka na rimwe wase wigeze wumva hari umuntu mukuru bivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite?
Kubera ko isave ku Isave Bernadette bo kwakunda ababikira basuzuma abakobwa yaje baje kubona ngo afite inda y'ukwezi baramwohereza arataha ariko ko arazi ubwenge yabaga wa mbere mu kigo baramubwira ngo azaze gukora ikizami cya nyuma cyo kumuhesha amanota yiga agataha kuko yabaga kwa marume aho ngaho asiga agisava agataha akajya mu rugo. Yanatwarwaga n'umunyonzi witwaga Mushigajiti wa hari Isaka.
Hategekimana Vincent, urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe, kandi nongere ngushimire icyizere wagiriye ijwi ry'Amerika kugira ngo tugufashe kumubona.
imana izabagenda imbere namwe bagenda imbere
maze kumva ategeka imana ambwira ko mushikiwe yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya makuru yaba afite nk'umuntu mukuru
ubundi we arambuye ati ngo duhunge tujye iwanyu ati twigire iwanyu hagana kuri atureha isaza ndamubwira ntoya numva ni mbere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda ibatwica ubu umwana aranga aranga aragenda niyo badasigara usibye ko nasigaye nanjye nkararongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana niko gutandukana nawe yakiga ukwezi kwanjye rero nagiye nyuma
kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya
naje kukamenya ko yageze muri Zaire ngo akajya atanga ibiryo hamwe n'abakuruwa ruje bukeye rero noneho ngo haza abo bakuruwa ruje barababwira ngo nibajye mu mpande barebe abana b'abanyeshuri biganaga kuko yagiye yiga yaje yiga yaragiga gisave yararangije umwaka wa gatanu ashigaje wa gatandatu segonderi ngo arangize
yari umukobwa uzi ubwenge
ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe araza n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo bagashyira hamwe bakajya babigisha bukeye rero ngo barapima ngo barababwira ngo hano muri Zaire ngo hagiye kuri intambara noneho barababwira bati nimujye nimushorere mu nkambi uwo bakundira ze tumuhungishe tumujyane dore hagiye kubera hano ibintu bibi ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane cyakora ngo banze ubu mukobwa wanjye Ferina n'undi barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho ku buryo umuntu warinziye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse
bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe Ferina Uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika ntibagiye mu ndege ku buryo Ferina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ahandi nko muri Amerika
ku buryo abihari
none mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato Ferina uko wamurebaga nk'umukobwa wawe yari mu rugo yigaga ataha waramurebaga nimugoroba gufasha imirimo mbese uramurebaga nk'umubyeyi wabyaye wabonaga nta kintu wabonaga kigutera amakenga
nabonaga asa n'uyifite usibye ko itagaragaraga rwose
uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe
ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu aho mvuka bari biyemeje kumurihirira ishuri kuko se yapfuye kera baramubemera kumurihirira ariko nyuma baza kubyanga kandi babyanga ageze mu mwaka wa gatatu ageze mu wa kane baranga bari baramujyanye ab'iwacu barakumwirukana araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga ati ubu koko nzareka ishuri ndeka kwiga none se mbigenze yaje kunyibwirira ntakubeshya nk'uko mbajije ati mama ati ngewe ndumva ati nzashaka umuntu ndibirira sinzareka ishuri ubwo rero ni muri uko ku nzu yanduye arayitwara rero niko nabivuze
none
niko nabivuze kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona ariga amubaze se urabihirirwa nande ati ni umuntu undihirira ubwo urumva ko nawe urabibona kurihirira umwana w'umukobwa uwawe siti urumva uko byagendeye.
Ndabyumva none uko wamureba gase wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoboraga kwibarira nk'ameza angahe?
Nabonaga ari nk'abiri cyangwa atatu.
Biramfashije cyane kubera ko ngusobanurire ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri. Ndimo ndashaka kureba
gucisha ukubiri ntabwo ari byiza.
Ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ari we wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri 94. Niba rero umbwiye ko muri 94 mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu, birashoboka rwose ko ari we wabyaye muri 94 mu kwezi kwa cyenda kujya gushira. Nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we, birakomeza bimfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona Uwimana Selina. Ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Amakuru nahawe n'uyu mubyeyi Nyanzira yimakura tayatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ari we wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi. Uwo ni Nadia Uwibambe w'Imana Selina, yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu. Nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 ari Bukavu muri Congo yahoze yitwa Zaire yabyaye umwana. Dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu amwita murumuna we. Uwo mwana yarakuze yitwa Nadia Uwibambe, yatuye igikondo ya Kigali. Nimwumve uko Nadia abyivugira.
Nabaye hariya mu SOS Kacyiru, niho nakuze nishanga ndi njyenyine, ariko nyuma ze gusohokamo muri Demi Obdoje babonye agafishe nabatijweho mba ngo muri Congo nari uruhinja simbizi. Kanditseho amazina y'ababyeyi, papa hari handitse Nshutiraguma Innocent, hama mama hari handitse Nyanzira Imakire. Amatariki y'amavuko ni mu kwa 1994. Hanyuma nibaza niba naravutse mu yinyi minsi ofite i Kigali, wenda yari yafashwe, wenda ari ahandi hantu hatari hagafatwa. None ni gute wenda ntaba mfite famiye, nkabura n'umuntu n'umwe imbere n'inyuma? Noneho umutanti wanjye bimwese wese mbwira ko ngo muri Congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpetse ku mugongo. Noneho arantanga ansiga muri Suwezi ya Bukavu Chimpunda, ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi tamunuminsi.
Uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe, ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka?
Oya, nabo banyakiriye mbuye SOS yo muri Congo. Ni ukuvuga nabo nta kintu babiziho, bamfashe mvuye muri SOS yo muri Congo. Ariko bamwe na bamwe twavanye muri SOS yo muri Congo, kuko sinjye wavuye njyenyine, amafamiye hari abagiye bayabona, niko nagiye mbyumva uko imyaka yagiye igenda. Noneho nsaba ko banshakira iyo fishe iboneka muri 2012. Barashakisha baraheba, niko bambwiye. Nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera Cyangugu, ngera aho bita Gishimpunda, ntanga amatangazo muri Kiliziya yaho biranga. Niho naje kumva ikiganiro cyanyu, ama ndavuga mpamvu yo gucika intege.
Komera
ndavuga reka nshakisha.
birumvikana kuba umaze imyaka yose utazi n'ugufite ababyeyi nk'umwana n'ikintu cyumvikana ko kikuremereye ku mutima. Ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha uzamenya yuko uri umwana we atabonetse, kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe uwo mwana wundi yakujyanaga i Bukavu. Biragaragara ko utaturutse kure, biragaragara ko utaturutse kure. Rero nukuzashakira hafi aho ngaho muri Cyangugu abantu bo bari batuye Cyangugu za Kamembizo n'ahandi hafi aho, ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku Gikongoro cyangwa se i Butare, wamenya umugabo witwa Nshuteraguma Innocent ndetse n'umubyeyi witwa Nyanzira Immaculate bashobora kuba bafite umwana batabonye igihe cyo guha izina, haba haruzi bene wabo abavandimwe babo banyuhanu ku ijuru ry'Amerika kugira ngo tubahuze n'umwana wabo Nadia. Ubibambe Nadia, ninde waguhaye iri zina?
Ufite iyo fiche yari ni mu Kilatini, nta nubwo yari muri Swahili cyangwa Faransi, yari mu Kilatini. Ariko iyo ureba fiche ntaho utaba uzi ururimi, urareba ukavuga uko biri, ahanditse amazina, ahanditse amatariki y'amavuko, ahanditse ababyeyi, papa, mama, ibintu nk'ibyo.
None
iyo fiche niko yari yanditse?
None iyo fiche uracyayifite?
Fiche uko nagiye ngenda sindi nagize gutya ndayibura, ariko nasubira muri Swahili nabo bambwira yuko ntayo. Ariko urebye ibyo ni byo bintu by'ingenzi yari yanditse, kuko nashatse na exemplaire yayo hariya cimpunda, kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo, uretse ko byari bitandukanye mu rurimi. Mbona ko ibyari ngombwa kumenya ari ibyo, rero nakuyeho
iyo fishi. Uribuka ibara yari ifite?
Yari umweru, yanditse muri North Brown ifishi ya kera.
Nongeye nibutse amazina yabo ni Nshuteraguma Innocent ni papa wawe, nibyo byanditse ku ifishi. Hanyuma mama wawe akaba yitwa Nyanzira Immaculate, nibyo bigaragara ku ifishi. Niba hari umuntu wabamenya yahamagara Ijwi ry'Amerika tugakomeza uyu mwana w'umukobwa uyambe Nadia. Nadia, ukomere abumva Ijwi ry'Amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha, ni ugutegereza ukomere.
Agasaro Kaburaga.
Hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku Ijwi ry'Amerika. Nshaka amafoto ya Celine Uwimana akiri muto, aya Nadia Uwibambe akiri muto, aya sekuru na ya nyirakuru. Maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru, ntababwiye uwo ari we, bahise bemeza ko ari umukobwa wabo.
Isano nyine irahari, nabonye asa n'abuzukuru banjye. Erega ni kera, ni kera n'abasaza be bari i Kigali aho ngaho bambwiye ngo babonye asa n'abana babo. Nanjye rero ndavuga nti ntiyabamwoherezaga ifoto umuntu agahagarara n'amaguru. Ntagahagarara n'amaguru, kimwe kiraho gice cyonyine. Abantu nahavuze
nasanze ari mushiki wanjye twosibere rimwe tubanye nyirizina.
Ko wari umaze imyaka myinshi utamubona, wabonye atarahindutse, niki cyakweretse yuko ari we koko?
Urumva guhinduka yarakuze, nanjye narakuze, ariko isura ye nabi wacu turaziranye ni kwa sa ni kuniwe rwo ago ntago byo mishikanye wone na maraso yange rwose
Nadia nawe namuhaye amafoto ya Stedin w'Imana ndetse na ya sekuru na nyirakuru na banyirarume mubaza niba yabonye basa
uwo nabonye dufitanishije cyane Nuri ya Serine kuri ya foto ya Nambran iga muri 3e primaire ko nabifashe nishira hamwe na niri nyafite ku gatabo ka banke ko muri Suez mbona ko nubwo imwe iri Nambran ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi naho umusatsi ugarukiye n'umutwe mbona ni teke ariko kuko nakuze ndambuka urasanga nawe ushobora kuba yararambutse kuko nanjye hariya nigaga nko muri 3e primaire
ariko wamureba ukabona amurasa rwose
umurenga hariya nahise mbona yuko ariwe rwose
agasaro kaburaga kabonetse
twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu Rwanda atwite witwa Céline Uwimana yashakishijwe na musaza we Hategeka Imana vise natubwira ko ababyeyi be bitwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro wamujyanye yo yasize hari handitseho ko nyina ari Nyanzira Imakurata naho ise akaba Nshutira Guma Innocent wabyaranye na Céline Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikeho umwana nk'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
Agasaro Kaburaga
ndi kumwe n'umukecuru witwa Nyanzira Imakurata ari hano kuri telefone akaba ari nyina w'umukobwa witwa Uwimana Serena tugishakisha hano ku ijwi rya Amerika nawe waduhamagaye ushakisha ababyeyi bawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga Nshutira Guma Innocent na mama wawe akitwa Imakurata Nyanzira nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nigira yuko nubwo bwose ntarabona mama wawe ariko nigira ko nabonye nyogukuru wawe ndetse na banyokorome benshi amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka sinzi uwo ndi bubanze kugira ngo musuhuze reka mpere ku mukuru wa mubyeyi we Nyanzira niba unyumva uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva musuhuze
Bravo. Ma pia.
Yes.
Hey. Yo. Yo wanna you want to go. You want to go cinema.
Komera Nadia komera ihangane
ndakumva mukecu
yego bravo
amakuru yanjye bravo
bravo
imyaka myinshi cyane
none se umubyeyi wawe ntuza haherereye
oya ntabwo mbazi kuko amazina yasize atanze amazina yanyu ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho shakisha shakije igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 yayishize mbashaka
imyaka irashize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
urakoze cyane imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire na nyoko bamenya imana rwose ibikoze neza nawe nta mubonye nkuko mubonye imana shimira imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze ugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
nishuti ni njyewe ugushima murakoze cyane
komera
humura rwose humura nise ko ariko bigenda humura imana irahari
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona wicika intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
ndifuza kubumvisha uko nyirarume Damascene Hagenimana utuye ikibagabaga muri Kigali yakiriye umwana wa mushiki we.
Aha. Wewe. Zicyo ngushimiye. Ura mwana uko asa n'isura nyine uko basa. Urakoze cyane ubwo n'undi uzamubona.
Guma kuri telefone nagira ngo muguhe umusuhuze mbere yuko muzabonana nagira ngo umusuhuze nawe agusuhuze yitwa Nadia ubibambe Nadia uranyumva ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa Hagenimana Damascene isuhuza mwisho wawe
uraho mwana wanjye ndifuza kukumenya urakoze cyane ubu ungana iki
mukose ndanduza 20
aha nibyo
kubera icyo uvuze ngo nibyo hari icyo wari ubiziho
kibona nimbi yagiye nanda afite ayifatira muri Congo nibyo kandi mu ntambara mukonye niwe n'uwacu nawe nakanje
turabona na vuba
kimwe ndahamagara abantu bavuga ati muyoboke ijwi rya Amerika niyo ahantu hari umurongo muzima utahura ubona abantu babonye abantu
kuzica kumvuga amase y'umwami abeho n'imiryango yanyu sinzivuga pe
ibyishimo byawe birumvikana turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi rya Amerika Nadia wibambe ndagushimiye cyane komera murivuka ko undi musaza wa Celine Uwimana witwa Hategeka Imana vise nk'uko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushiki we nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we
ariko mufite Imana mani kimoto imbere y'Imana ndayishimye n'izijyanye n'itandarishimye nawe ubwo ndagushimiye ninareze uzamwakira nawe ubwawe bizakugeraho byose cyane se uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere niwe maraso yacu yawe ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo ukamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamurema umutima kuko buriya nawe afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi rwose
ni byiza nongere ngushimire kuba warahamagaye ijwi rya Amerika ushaka mu ushiki wawe w'Imana Selina ndahamya yuko nabazagira aho akaboneka niba yumva ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugire icyo kizere ukomeze kandi wumve ijwi rya Amerika unarikundishe n'abandi
cyane rwose umva reka muvizuku nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo wumvise vugira nk'imfura mwavuze gute ndamubwira ati yewe nanjye nahise ijwi rya Amerika numva asaba agasaro kabuze imvura mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo gifite cyatumye iminsi ngororabasa anyakira neza wose ntacyo papa mama we rero akavuga ngo ukorera ngo Kigali ngo azaze kukurira
nibyo
ati bose uwo mugabo yankumbuze bose Imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yategetswe n'agahinda kenshi kenshi ni umugabo ni umubyeyi ati mbese sinsibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni Imana yonyine babana nawe umutima we burya batumva ni mu Kinyarwanda ngo nta nkiba nini kandi ngo nta nkiba ntoya ariko tuzabishimise
murakoze urwo rukundo rwanyu nibyo shimwe rikuru ndagushimye cyane Agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni Celine Uwimana umuntu wese waba warakoze muri Croix Rouge ibukavu kugeza muri 97 waba warahageze muri 94 umuntu wese waba yariganye na Celine Uwimana muri Ecole Sainte Bernadette Save mu ntara ya Majyepfo hahoze ari Butare Isave waba yaramubonye Burayi cyangwa se muri Amerika aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we abavandimwe be umwana we Nadia Uwibambe abuzukuru be bose baramushaka email yacu ni radio yacu @gmail.com
bihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika agasaro kaburaga
bitumikire na Akayezu Solange utuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Kabudandi
nanjye shaka papa wanjye yitwaga Mutsitsema ariko izina rye ni rimwe nzi bambwira ko yitwaga Mutsitsema Dr Mutsitsema akaba yarakoraga muri pariki Akagira akaba yaratuye muri house ndi guest house i Gabiro
uravuga ngo mwaburanye muri 90 ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane
we na mama ntabwo babanaga none ubiba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza ageze imbere papa ngo namuhereza umwana we none mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba arantwara mu kuntwara mama anjyana mama ahita anjyana aho bita Nyagatare kandi kwa mama wa mama hari ka wanjye arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azi ko ariho umwana we amafoto yose ziko bari baramfotoye yose papa arayatwara aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye bamwitaguha nigi afite arambwira ngo ntabwo azamuyerera umwana uko byagenda kose azamubona muri icyo gihe papa akaba yashakisha nibwo ngo hahise habanga intambara ya 90 ibaye tukaduhunga tujya Nyakivara tugaruka 95 nari nyiri umwana mutoya urimo mu myaka 8 mama wanjye kuko papa ntitwabanye ku myaka 3 mama wanjye haza umuntu ngaramubwira ngo yakoranaga na papa kukagera aramubwira ngo aracyariho
yavuze aho yari mu Rwanda yari hanze y'igihugu yari he
icyo gihe yari akiri mu Rwanda itega gatanu icyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe yari akiri mu Rwanda aramubwira ati umwana wa dokiteri uracyamufite mama aramubwira ati si dokiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereza umwana we mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo hantu umunsi azaza ngo bajyane ngo anjyane amushyire uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunda dokiteri ababirigi bamujyanye nawe ukiri mu Rwanda none nkajya mbwira mama arantangiza ishuri nkajya mbwira mama wanjyane kwa papa bajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i Kigali nkajya nyako na watu wari Nyagatare nkajya ku biro bya Kuruwa Ruje aho byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo nkasanga harafunze unanga itangazo uko ngiye nkasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana n'iki nje Kigali rero muri 2013 ako mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe mujya mubaza famiye akangwe kwa papa bari abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe
yigeza kubwira aho bakomokaga
mama naga ambwira nimba ari ku Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri hagati aracyeye cyane rero naga hazi ariko ni muri aho hantu habiri
papa wawe Dr. Mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se harahandi yazivuraga
yego harahandi yazivuraga
aho ni he
yaviraga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida Evinari Habyarimana zari ziri ngo niwe wazivuraga
nyuma y'intambara yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga kandi kazi
nyuma y'intambara ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye njyewe numvaga mwambariza mwashakishiza papa cyangwa enda bahita akiriho hakaba haboneka wenda na bamwe muri famiye ye kuko iyo nabigutekereza kenshi nakore ko nyiri umwana ajyaga njye no kuri Kuruwa Ruje gushakisha iyo byanjyagamo akenshi iyo nabaga njye no ku ishuri banyirukanye naravuga ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko ginga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko nkunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye i Kigali mu bintu byatumye nzi iwacu mwazi i Kigali naje nje kumushakisha
na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari iminja uyu munsi mukababona ndavuga ku papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwana nimuha
nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi rya Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Muvunyi Shadrack uri mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari ka Mbati ararangisha mushikiwe baburaniye mu ntambara y'umuri 94
ngo umuntu ndangisha ni mushiki wanjye twaburanye muri Genocide tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga Mukamugenzi icyo gihe ntabwo duheruka kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho bari turimo turahunga tujya ahantu bita Igoma turaburana nyine ariko umuntu twavuganye watubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza
Mukamugenzi tugera afite imyaka ingahe
bo yari mukuru kuri njyewe ku icyo gihe njyewe nari mutoya nari mu myaka itanu itanu ni ine gutyo ubwo itanu nari itaruzura neza nyine ndetse turi kumwe n'ababyeyi tuburana gutyo nyine muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga
mugeze no kuri Goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo
nta muntu wigeze ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri Goma
bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu ari mama aramubwira ngo bahuye ngo afite igishe cyarimo ararya agenda nk'abandi ariko andi maherezo ntabwo twaje kumenya ko byagenze niyo kugeze ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona abandi ijwi rya Amerika ndavugire nanjye reka nandike wenda nazamura niko kubandikira
warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwabuzi ya mushiki wa mukamugenzi ngiye yuko ari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya Goma yamubonye hafi ya Nzuba Gitarama yamubonye hehe
ushobora ko yaramubonye hagati ya Zarushashi na Nuza na Nzovi navuga ko twe tukiri muri iyo ntara y'amajyepfo ya Gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za Kibumba muri Kongo.
Kishadraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga
na Kumba. Nge ndabashimira cyane kubw'ubwitange mu gitondo sinzi ijuru muzatura mu mwebwe rwose ntabwo nge nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira Imana ijye ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye
urakoze cyane
umva rwose ndabashimira cyane muri abantu bo kubaha kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
urakoze nimwebwe dukorera nimwebwe tubereyeho ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko Imana nibishoboza uwo mushiki wawe mu Kamugenzi ntabwo namwibagiye mu Kamugenzi Imana izongere ikamukwereka
Imana igomeze barindire ubugingo rwose
urakoze cyane ngawe ukomeze
Agasaro Kaburaga
Bambogo Giselle atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gitaraga umudugudu wa Kabeza nawe arashakisha umuvandimwe
mu nkambi ya Kasare i Kongo ni ukuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari nkiri umwana muto afite nk'imyaka 8 bo bari bakuru ari abasore kuko umwe yari yaravutse muri 75 undi yaravutse muri 77 noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe 96 ntabwo turongera kumenya amakuru yabo
abo basaza bawo amazina yabo ni ayahe
umwe yitwaga Kariko Mutima Dieudonne undi akitwa Sabuhoro Innocent ubwo rona arangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuzi umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye ko wenda twabasha kubabona
aho yashakiye umugore ayo muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadoma ukavuga uti bari bageze aha
ni Masisi twumvaga bavuga ngo ni Masisi kuko twe twaje za Mugunga uwo baciye ngo za Masisi ntabwo mbizi
uwo ni kari ku mutima naho se Sabuhoro we yanyuze he
Sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nkaho bahuriye za Masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he
nako nitwa Bambogo Giselle papa wanjye akitwa Nzabarindwa Matias mama wanjye akitwa Nyanegeri Philomene twakomokaga muri prefecture ya Kigali Ngari muri komine ya Rubungo sekiteri ya Ndera serire ya Kinunga ni ruguru y'umuhindi ruguru y'isoko ryo ku Murindi
none se Bambogo hashize imyaka 20 nitanu utandukanye na basaza bawe kuva icyo gihe cyose ntago wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse uravuga utereka mbashakisha wabitewe n'iki niba ari byo bya kugendeke bite
ni ukuvuga ngo ntago nigeze mbashakisha gusa nakomeje gukurikirana kuri radio yanyu ku ijwi rya Amerika ngo Agasaro ngo na Gasaro na bute sinibwo icyo kiganiro
na Gasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkari wenda ko nazababona nuko ndavuga nti reka nandike nuko ariko umutima yadufashije cyane mbega sinzi uburyo nabivuga gusa uko baramutse bumvishe amakuru yacu bagerageza buryo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo tugize amahirwe rwose niyo twakumva abantu babo ngo barahari neza wabone ko ari we wese kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu ariko wenda ashobora kuba azi aderesi wenda ngo umugabo wanjye yari afite bitwa gutya na gutya mwamubwira ko turiho twese gusa nabo ngabo twabuze gusa nababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho wenda dukureho umutima tumenye ko nta bakiriho
ucika intege ushaka agasaru ntabwarambirwa
shaka agasaru kawe mukakabona shaka agasaru kawe mukakabona wicika intege shaka agasaru kawe mukakabona shaka agasaru kawe
Mukamana Clarisse utuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata kagari ka Nyamata mudugudu wa Gatare arashakisha musaza we
yagiye ari umwana muto yanange nari nkiri umwana na amaze kugenda ntitwasubiye kubonana ubwo wari uje yaje kuza kumurangisha nko mu 2000 njyewe mba ndi umwana mutoya baranyangira ko musubiza ubwo ngubwo nyine nitanagiye nada baramwe abanenza n'umuntu atu andeze ngo amusinye ngasinya ngo amwandikire ubwo njyewe ngiye kubabwira ngo sinabonye ugenda kumusubiza guma aho ngaho ugeza kugera ku ijwi rya Amerika
uravuze uti yagiye muri jenoside hanyuma baza kumurangisha
Croix-Rouge
yamurangishije hehe wabyumvise he byagenze ntabwo byumvikana neza
Croix-Rouge yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa Kamabuye ariko uko yasize hitwa siko hitwa bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya Amerika ubwo nahize uburyo bwose nahiga kuntu twavugana ndakubura birashobera ndagenda ahantu kuri hasiteri ndababwira nkurikiranira ikibazo kuri hasiteri mbona biri gutinda ngenda guhiga ku Croix Rouge ikorera Croix Rouge nsa ntasanga harakinze ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo n'ababyeyi babuze abana babo ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya Amerika ubwo muntu nahise muhamagara ahita arasobanurira ahantu ndi bufite kugira ngo mbanike arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara
none se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe Hakizimana avugira ku ijwi rya Amerika ayo makuru yaguhaye ryari
ayo makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu ariko no mu 2006 naho narabyirushe bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya Amerika ubwo nibwo bwita nanjye ngo bamukurikirana
bamwumvise avuga iki icyo gihe
yarimo ararangisha umuryango bavuga ngo niwe niba hari n'uwaba yararokotse yamumenye mbere nibwo twahise tubura na mbura kuntu murangisha kubera nahize inzira nasamo ndabibura ubwo nkaguma ncika intege bigeze aho ngaho sinzi ukuntu naje kuguma ngenda nyine biranduka binjyamo y'umuntu w'umuvukanyi kuko ni nanjye we njyenyine mpari ubwo naira batika nkigise mu bana imwe wanye ndeko namwe
ndahamya ko niba Hakizimana nimeye imana ariho akaba yumva ijwi rya Amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine Ngenda kera ni mu Bugesera
Segiteri Burenge Berireseng Mugasantere bahitaga Nyabyondo yahita bimenya
Nyabyondo nayo yayimenya ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi rya Amerika mu
mutwibutse turabashaka ku bwisi mwana yanjye umva abantu babashaka bone benshi
nibyo ni byiza kumenya ko ijwi rya Amerika mu muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima
kuri mwana yanjye imana izaba amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukorera ni byiza umva ni ukuri imana ishimwe ni ukuri
urakoze cyane ngaho rero Clarisse Mukamana ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
hari undi witwa Mukamana ariko we ni Mukamana Jeanne d'Arc ari mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Remera umudugudu wa Nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo
ari musaza wanjye nakurikiraga yitwa cyangwa yitwa Jean Baptiste Nyondo twari turi imbandaka ariko hari ahantu bitaga Wenji Sekwi niho twatandukanije ari mu masaha ya mu gitondo twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo
icyo gihe musaza wawe Nyondo yari afite imyaka ingahe
nkuko nka 16 kuko njye nari mfite 12
hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwira imishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri 1997 mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongiye kumenya amakuru ye
oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbanda kanje narahagumye nahabaye imyaka ingahe kuva 1997 kugeza mu 2000 ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva nyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi ase yagendaga isana abantu ntabwo nigeze ntabwo yaje habe n'abantu wenda ubwo baba baramuvuye burakazire bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musha nta gakuru nta biri byiza ko byaregereye iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha numva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu ari yumva ijwi rya Amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kure ahantu adashobora kumva wenda ijwi rya Amerika nubwo mbinyujije ku ijwi rya Amerika ariko umva iyo esipari iracyahari urabona iyo umuntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyire babikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeza uvuga ngo uwo muntu arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenyeye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege nongere ngushimire kuba waragize uko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika
murakoze cyane ufite imbagize icyizere cyane njye mbarangira n'abantu sinzi nimba
nibyo
bajya basanga contact niyo mpamvu namaze ariko ubu ngubu abantu ndangira ijwi rya Amerika babonye abantu babo kandi njyewe uwanjye ntaramubona rero naramvuze numva mbere yuko ndatanga nimero ye ariko niyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye
yes wagize neza
antuka ndabemera cyane ndabemera
nibyo koze cyane
cyane cyane cyane cyane mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza
n'Imana ibikora
ibikora neza pe musaza wanjye rwose na umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu twagiye dutaha urusorongo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe rero
ikiganiro gasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye tuzakomeza ubuta hamwe mwese ababuranye n'abanyu n'iyi myaka yabamagana ntimuzacika intege iyo mufatanije n'ijwi rya Amerika udusaro twaburaga turaboneka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nishimiye Imana
shangira cyangwa ngera aho bita nshimpunda ntanga amasanga izo bintu yaho biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu amanda kuba bambwiye gucika intege ndavuga reka nshakisha
kamuha mutima kuko bora nawe afitagahinda natwa boro kubona atazi umuntu wamubyaye ngo makubere mu byo